motego bwe kumasukati manyoli wakulya manyata mama muli mwaguma motego bwe kumasukati manyoli wakulya manyata buli jona tega ogumutalira kankubuliro bobadde sebugayalirira bananga bayitibwa bakozi kyembakutira temusana kwemaliza kugumu sikulwa nti ngotuuka ku ddaala kakati gwe wentuusi sikulwa nti ngotuuka ku mbeera kakati nze wentuuse y'okucyokoka nyabu naye abange enjokoze luno sebu nabe yali akola mu kifo ekisafe ekitagambika ntera nekiri mu lubiya maama nago wadda nenjeera kakati ntula nawaka neyaguza na lujo mazima nkeera ncya kukaba nakudaga n'attamaddi wange kagibato nkeera ncya kukaba nakudaga n'attamaddi wange kagibato laba ebbaluwa kwe nali nkolera yayuzwa dda neyoolwaba ebisasiro yabu naye nsi eno yotegendeka sebu labe yali akera obukezi kutayina enkyusa era ne bwe ntunuulira balima nsekamakete bambi ne mbasasira kakati ntandise okusimba emmwanyi nga basekambwe edda gwe wali olowooza ki maama nagenda gye nkolera negayirira engeera terina ndowoozaako mazima nayiwayiwe sente mu kucyakala ngeera simanyi biriddirira senga nga nagulamu akabanja simbeko omwanyi senga katindi ku ddaala senga nga nagulamu ente ezo ntandika obulunzi senga sirina ne gyenkaaba senga nga nazimbamu ennyumba nebapangisa senga sirina ne gyendaaga naye nsi eno yotegendeka sebu naye abange enkyokkozi luno nyabu labe yali ayitibwa omusajja kakati nze wentuusi maama yali atuuka mbangi nebagwirana bambi nze netambuza abakazi akanaginagi kakati nze ne wentuuka mbangi mbeera nga kabaawo teryampaana kifo mazima banja baali bampaana bampita omugunda kakati nnyabo be banjeeya ate nno juzi katono nkaabe bwe nalengera jeni bwansekerera bwenabasulanga mu ddansi nga tukyamula obwongo n'okucyakala bonna b'olaba abagakkawala tekubaguma nti era babaka obulikirisa kumaliri ntyakeera mu faamu kulabirira miliyona kutegeka olumala ntyakwata libenzi kukuluba gyakolera ey'omusaala funa gw'amaanyi ng'ekabalima n'efaamu emuwakavu yabu naye nsi eno yotegendeka sebu mazima ne ntunuulira obulamu kakati gye buntwala nga ndaba amagombe zino entegeereza okwetta ng'ezadde ly'enzadde kakati linaabalitya senga saali muntu wa langi nakuba mukasenga nkirako olumondo omuke mazima ettamme lyali lyengedde kati mbugubugunga ate nkyalina mulenzi muto laba amasuuti ge nali nsukuma kakati ndaba nziina n'ejumibwa maama empale zaali zinkwata kakati nsibaana mugwa nze yali anyemyenge gy'ebbeeyi egirimu akaloosa kakati nnyabo nkoma ku lusu naye nsi eno yotegendeka sebu nyabu